Dachimsafi.com.
Hili goma likipigwa watu wewe. Hili goma likipigwa watu woyo. Hili goma likipigwa watu wewe. Hili goma likipigwa watu woyo.
Simu kaita bonde kwenye mali munatari. Tatizo wakilewa mwanetu anapenda shari. Umitari kama Tomasi Mashari. Kazoya pometamu leo kakata kikari leo.
Akilewa mwanetu anapenda shari mama.
Akilewa mwanetu anapenda shari mama.
Akikata mwanetu anapenda shari mama.
Akikata mwanetu anapenda shari mama.
Akilewa mwanetu anapenda shari mama.
Akilewa mwanetu anapenda shari mama.
Akikata mwanetu anapenda shari mama.
Akikata mwanetu anapenda shari mama.
Tupa, kichupa, bada pombe kuisha. Ligo mari tiisha, DJ mburudisha. Lewa twendi kukotia papa tunakesha. Wewita, zungusha, zungusha kama wepa. Hilo goma kisha, DJ unaludisha.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu wewe. Likipigwa watu woyo.
Ligoma likipigwa watu woyo.
Tenzela na wakera. Tenzela na wakera. Go on time, on time, with pop. The ganja go on time, on time, with pop. The ganja works the morning. I don't say people, I don't say sun, this my life, this my, my face, Mama, life was sacred, no one know. Life was sacred, no one know. Billion time, on time, with pop. Billion time, on time, on time, with pop. Go down, cool. When I say mama, mama mina. When I say mama, when I say mama, mama mina. Go down, go down, go down. Go down, with pop, is it ganja? Go down, go down, go down. Go down, with pop, is it ganja? Oh,
call it ganja. Ganja family.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu wewe.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Hili goma likipigwa watu woyo.
Oya jina wangu Rashid Talenti. Hili goma atari. Ikiwa na mkali pop kali. Shafi Platinum International Mineja Badusu Kuduro Baba.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.